waad mahadsantahay walaalkaa. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa la kulmay weerar xoogan oo uu ku sigtay in nolosha lagu dhaafiyo xilli uu ka hor hadlayay kumanaan ruux oo ka mid ah taageerayaashiisa. Fagaare ku yaalla magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania ayuu Trump ka jeedinayay khudbad qayb ka ah ololaha doorashada ee uu ku doonayo inuu ku hanto kursiga madaxtinimada ee dalka Mareykanka. Isagoo taagan mansada laga khudbeeyo, lix daqiiqo muddo ku simanna hadlayo, ayaa waxaa mar kaliya la maqlay rasaas dhacayso, iyadoo jawiga kulanku uu isku beddelay mid walwal iyo kacsanaan ay ku dheehan tahay. Qof hubaysanayaa dhisme sare oo ku dhow halka uu Trump ka khudbeynayay la soo koray quri, markiina wuxuu bilaabay inuu si toos ah u beegsado madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Saraakiil ka mid ah ilaalada qarsoon ee Donald Trump ayaa mar kaliya u soo cararay xaggiisa. Donald Trump ayayna rasaastu kaga dhacday dhegta midig, warbaahinta ayaana soo bandhigtay isagoo dhiigaya. Trump ayaa dhulka ku dhacay wax ku dhow daqiiqad ayuuna dhulka fadhiyey, iyadoo ay dhinacyada ka istaageen ciidamada qarsoon ee ilaalada u ahaa. Ciidamada booliska ayaana dhankooda toogtay fuliyaha weerarka soo qaaday. Donald Trump ayaa loola cararay xarun caafimaad. Qoraal uu soo dhigay barta bulshada ee isaga u gaarka ah ayuuna ku sheegay in weerar lagu soo qaaday, isagoo tilmaamay in marnaba aanu filanayn in dhacdadan oo kale ay ka dhici karto Mareykanka. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa dhankiisa war uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey iskudayga dil ee la doonayay in Trump lagu dhaafiyo nolosha. Biden oo hadlayna waxa uu sheegay inuu khadka taleefanka kula xiriiray Trump, aadna ugu faraxsan yahay in xaaladdiisa caafimaad ay hagaagsan tahay. Hay-adda FBI-da Mareykanka ayaa war ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in Donald Trump, madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka, uu ka badbaaday iskuday dil lagu doonayay in lagu dilo, kaasoo uu fuliyey wiil dhalinyaro ah oo 20 jir ah. FBI-du waxay intaasi ku dartay in fuliyaha weerarka Trump lagu beegsaday uu ahaa Matthew Crookes oo 20 jir ah, kaasoo markii dib loo baaray liiska dadka doorashooyinka ka qaybgalaya lagu tilmaamay inuu ahaa taageerayaasha xisbiga jamhuuriga ee uu matalo Trump. Ilaa iyo hadda lama oga waxa ku riixay fulinta weerarkan. Laamaha amniga ee Mareykanka ayaana wada baaritaano lagu raadinayo in weerarka uu ahaa mid abaabulan oo dhinacyo kala duwan ay ku lug lahaan karaan. Markii aan eegno khasaaraha guud ee ka dhashay weerarka lagu beegsaday Trump, waa dhimashada fuliyaha weerarka iyo qof kale oo ka mid ahaa dadka dhegeysanayay kelimada Trump, halka ay dhaawacmeen labo kale, kuwaasoo xaaladooda caafimaad laga dayrinayo. Iskudayga dil ee lagu doonayay in Trump lagu khaarijiyo ayaa ku soo aadaya waqti xasaasi ah marka laga hadlayo gudaha dalka Mareykanka, oo waxaa si dardar leh ku socda ololaha labada musharax ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Dadka Ameerikaanka ah ayaana walwal badan ka muujinaya halka ay ku dambayn doonto doorashada madaxtinimada, maadaama uu Trump horey u jeediyey hadallo laga dhadhansan karay in haddii isagu aanu ku soo bixin doorashada uu dalku lagu halageli doono rabshado siyaasadeed. Dhinaca kale, markii aan dib u eegno taariikhda 46 madaxweyne ee soo maray dalka Mareykanka, waxaa jira madaxweyneyaal dhowr ah oo la toogtay ayaga oo hayay xilalka ugu sarreeya ee waddanka Mareykanka, waxaana ka mid ahaa madaxweyneyaashaas Abraham Lincoln oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee Ameerikaan ah oo la iqtiyaalo 14 Abriil 1865, ayaana waxaa lagu toogtay masrax ku yaalla magaalada Washington ee caasimadda u ah dalka Mareykanka, isagoo maalinkii xigay u dhintay dhaawacii soo gaaray. James Garfield ayaa isaguna ahaa madaxweynihii labaad ee Ameerikaan ah oo la toogto, isagoo 6 bilood jooga aqalka cad ee Mareykanka ayaana la dilay 2 July 1881, ayaana la toogtay isagoo raacaya tareen. Todobaadyo xiriir ah ayuu James isagoo dhaawac ah jiifay isbitaalka gaarka ah ee aqalka cad, markii dambena waxa uu ku geeriyooday gobolka New Jersey oo caafimaad ahaan loo geeyey. William McNeely ayaa isaguna ahaa madaxweynihii saddexaad ee Ameerikaan ah oo la toogto, isagoo khudbad ka jeedinaya Buffalo ayaa rasaas lala dhacay 6 September 1901, 6 bilood kadib markii ay u bilaabatay muddo xileedkiisii labaad ee hogaaminta dalka Mareykanka. 14 September 1901 ayuu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray, xilli dhaqaatiirta caafimaadka ay filayeen inuu ka kici doono dhaawaca soo gaaray. John Kennedy isaguna waa madaxweynihii afraad oo Ameerikaan ah oo u dhinta weerar toogasho ah oo lagu beegsaday isaga iyo xaaskiisa oo maraya gobolka Dallas. Bishii November 1963 ayaa la beegsaday, durbadiiba waxaa loola cararay isbitaal caafimaad, halkaas oo waqti yar kadib uu ku geeriyooday. Ugu dambayntiina, marka aan soo ururino hadalka, Donald Trump oo isagu ah madaxweynihii 45-aad ee soo mara dalka Mareykanka ayaa 13 July 2024 ka badbaaday isku daydil oo lagu doonayay in lagu khaarijiyo waxa uuna sidaasi ugu biirayaa liiska madaxweynayaasha Mareykanka ee la kulmay weeraro toogasho ah inkastoo isagu dhaawacun ka soo gaaray.